xarada baraka ayaalka ee garasturano waliba uu ku midayaa xiriyalka kiyalanka duleedka magaalada Baydhabo waliba noo ku nool ilaa iyo in ku badan 400 oo qoys iyo on anaska jaranga awlaad bilaan waayela oo iyo on halna waliyaabo bini'aadanka aasaaskan ee sida hooy feyla biyo ka filan oo nadiif ah walbarashada iyo caafimaadka gudoomiyaha kaamka garasturana farxi abdullahi ibrahim oo radio arladiyan ku warbixiya xaaladda dadku iyo ku noolin ee kaamka iyo duruufo haysta waliba nafariyeen dirtay madaxda koonfur galbeeda in yohangur madanga
dadku ay haystaan male waa in baan aad baan iskuul aan baahanyin daryeel aan baahanyin waayo dad ubad masakin ee un hooyo Soomaaliyeed ana hooyo Soomaaliyeed dhibaato la kulma saxan un idil roogna ba aragne saasan garab suran inkasto kaambi gudoomiyeen ha wal anaka dangado aragay oo musunka nadaan ka dhax galay oo dabka digsi dabkan ka saarahay waayo magala qabo birsho magalka shaqo ma haya la hanaga maamadeel ha kanagade maamadin wal ma haayto maama dariskay ee iyo maalan seedi weere maama may ka daari oo boor seedi may ka daari qadana ma karsanay erti ashna may idmay saar qadana may karina hadan xilun wala marahay erti waayo ilaahay erooso wala ku helay eri bahi wal han qaraami hiraabta wada shan in qaybi an kaam ku dadag holan qaybi qaybta way yar la indir way gal hal meel an ka wada kare sidii umarku in shal deeran in shal siyan kan hadaad aragahay tabuug galo way teer qori hadis ku qaraabidaayan qoryooyin heeda qaraabadan gaariga dameerki bab in sheegada hal qof hob geekashana bardam hal qofna kaamka boqriyala degan aragahay managadaasba in bahaayaan birsho tooksadaayaan birsho in sha dhar hadhigada jareen magaaladii bahad wal ka tooksad iyo wal dhar lahaan dhiga bab in jarna ma tan dad aragahay tabo halka gramsho isku dhaasa jar isku tooksad jar magaaladii oo gala jareen hadda way gramka magaaladii bab wal ku waayeereen awlaadi aad iyo haska nagatay si wallo walo ilaahay raamaan ka tirsin unoon ilaahay raamaan ka tirsin anti dadal min aadin ma amujaan anti wallo ku helo musunka dhax gale han qaraame waan in ka baaqay walaanyaqaanu anib garab surno islaanka mutarsulka han weydiyay dabka in saarahay yoono tii muslima mutarsulka ee walaanyaqaan sabool wal mahay sidan garab anti mudu surno wal seen hay'adan ilaahay wal raamaan yoon han ku qaad saasan ka baaqlahay ma aad raadi arlaadi hanna booqati mahasanta
xana ku mid ah dadka ka dhaqan xarada barakacyaalka ee garasturana iyo waliba iyo codsadeena in la caawiyo maadaama ay dhibaato nolol xumo ay wajahdiya
maylere jamileeyada maylere aragday kaam ku wadagna shan sano ayaa degana ma ku qoyn gabadh jeeroon birta turida daro leera ku qoyn shan sano inta degana wulaadani uun askaraha dhamaadeen baragana abaar sidan hoolagan dhamaadan walun haysan male kaamka ta booshkan aanan bal saaran male boosh idin isku dagan bilaadina dirsalan oo fadhiyeen male aragday baahna anta madan baahduna kororan libeer wadteen in haal may fadaan dareelan suubiyo sidii aanay tan ku noolalan ee qada iyana ta quraa dhateen in siifadi wulaad hamiinki oo banood bana wal agaar una haweedisna hamiinki wal agaar kasta ka bari hiraabti wal aamiyan male uun iyana ta wulaadan tas kor dhamaad may fadaan ilaahay walanayn siyo anta ay taga dhahan oolana
le uni wiiladaan anta ba ka gaajaysan buush in dhisa public ar $2 la kasee lamadaas $2 buush la ka dhisaayo nugul ka noolayay meel kale la ka shagayo bumale meel ka shagay wal yeenba may gaaday wal ka shagayo male buush ko in dhis bidaa do buush in dhis ka arti wala asay la dhisaayo leel ka nooladay haa yole nug aanan lan ka gaaday yole le biiladay wal unanta ka hayna bumale at geeg balaanta kar dhagow ko iyo antay meel oo naytay malmalaat gaado ko umba wal hak way buushko iyo inta sabarto ka arti walaago lamada $2 laan ka dhisi iyo le ulaadi la ka biilay noolal kalma leh madun reesidi onay tay nani noolay fadi falsheeli le gale ee idilay taas fal ku fadaan meel ii fadaan ma le mun dheedun dilmaay dadka ah ma hayta golol may qab waayelin tanti onay tay gurulis iyo yoba jisad jo is aame gurulis iyo fade yoba baahanyin lang onay tay waayele baahadi iroodis ba amase wal us onay tay geek wel kormale unin baaba nahay tay naftir kaano jinyarna ba baahadan geek sidoo kale lang waayele usii baahan geek sidoo kale
magaalada Baydhabo iyo wali ba ku noola kumanaan kun oo qoysas barakacyaale haana saytiyo haano kumide wajahayna dibaatooyinka dhiniga nololee